shit on the bed. Shit on the
bed. Dajimsafi.com. Bring it in.
Kamata na kama misi yaona, mini nipewe, kipofu kaona, naenda misele mimi, kufa na kupona, jamani dodawa endapo nikiumwa, sasa nadumu nae sitamwacha, nampenda paka na data, macho yake kama ya paka, na rangi ya kuwa kawaka, minamtaka, 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 oh minamtaka jamani, mama, mama wewe, dada wewe, mama wewe, dada wewe, oh mama wewe, dada wewe, mama wewe, dada wewe.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.